Doctor of Sound. Ni kweli nina dhiki, sitamaniki. Visifanye nikose furaha yangu kwani ulinikuta. Hujui wapi natokea. Tena sina kiki, sina hiti. Najipa moyo uenda kesho zamu yangu na mimi nitawika. Mziki nikisha uotea. Ni rahisi sana rafiki kumfanya adui lakini si adui. Kumfanya kuwa rafiki. Nimegundua ndo maana misitaki kungangana kuwa na rafiki atakaye ninyima furaha yangu. Ukinichukia ishara analipo maurana siwezi kugombana. Nikaribu CV yangu kufuatilia maisha umejikoka. Mtu fulani ameshuka uametoka. Ana use smart ya ukorok. Mbele za umati ukaroboka. Unajichanganya hey. Never feel sorry hey. Unajichanganya hey. Never feel sorry. They call me bad man, Guadaban. Bad man, Guadaban. They call me bad man, Guadaban. Bad man, Guadaban. They call me bad man, Guadaban. Bad man, Guadaban. They call me bad man, Guadaban. Bad man, Guadaban. Wali yoni disi nishasame. Yaliyopita sindwele. Kama ni snichi imekutachi basi jicheki. Na kule kugombana na redio ili nipate kiki. Acha mini sake salio. Wanda kesho ni tahiti. Unajichanganya hey. Never feel sorry hey. Unajichanganya. Never feel sorry. Kama riziki wangegawa binadamu basi na mimi ningekosa. Maana binadamu wa sasa sio wema. Mbona kutwa kucha chana kila mara mimi nazidi kupambana. Nitimize ndoto zangu na kufuatilia maisha ushajikok. Mtu fulani ameshuka ametoka. Ana use smart ya ugoro. Mbele za umati ukarobok. Unajichanganya hey. Never feel sorry hey. Unajichanganya. Never feel sorry. They call me bad man, Guadaban. Bad man, Guadaban. They call me bad man, Guadaban. Bad man, Guadaban. They call me bad man, Guadaban. Bad man, Guadaban. They call me bad man, Guadaban.